waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali tirakoobka 2016 ayaa ugu dambeyntii natiijadiisii lasoo saaray, waxaana ka muuqday in shacabka austreeliya uu kordhay oo uu dhaafay 24.4 million oo qof. 3 meelood labo waxay ku nool yihiin caasimadaha gobollada, iyadoo Sydney ay tahay magaalada ugu dadka badan ee waddanka, laakiin taas waa lagu haystaa. Melbourne ayaa ku soo dhow oo dadku aad ugu soo badanayaan. David Kalish oo ka tirsan xafiiska tirakoobka Australia APS ta loo yaqaano ayaa sheegay in soo galootigu door weyn ka ciyaarayo isbeddelka dalka ka dhacaya.
The census shows Australia is more culturally diverse than ever before, with almost half of Australians.
Tirakoobka waxaa ka muuqda in Australia noqotay mid aad dhaqamada kala duwan u haysata, iyadoo tiradaasi gaartay mise aan hore loo arag, iyadoo ku dhowaad kala bar Australianka ama ay dalka dibaddiisa ku dhasheen ama mid ka mida waalidkood uu ku dhashay dalka dibaddiisa. Dalalkii dadku hore uga soo geli jireen ayaa sidoo kale isbeddelay. Markii ugu horreysay taariikhda, aqlabiyadda Australianka dalka dibaddiisa ku dhashay hadda waxay noqdeen dad Eeshiya ka yimid, halka ay hore uga ahaan jireen Yurubiyaan, waxaana sabab u ah soo galootiga ka yimaada dalalka Indiya iyo China. Laakiin soo galootiga oo keliya ma aha sheekadu. Tirakoobka ayaa waxaa ka muuqda in 18% ay kordheen dadka dalka loogu yimid 5 sano ee lasoo dhaafay. Nicholas Biddle oo arrimaha bulshada ka dhiga jaamacadda qaran ee Canberra ayaa sharaxaya sababta.
What we think we see is an increasing number of people who previously didn't identify as being Indigenous who are now identifying as being Indigenous, which is fantastic to the extent
waxay annaga nala tahay inaannu arkayno dad aan hore u sheegan jirin inay yihiin dadka dalka loogu yimid oo hadda iyagu sheeganaya. Waana wax aad u fiican sababtoo ah dadku waxay hadda ku faraxsan yihiin inay sheegtaan cidda ay yihiin oo ay hore uga dhuuman jireen. Australianka ayaa sidoo kale cimrigoodu dheeraanaya, iyadoo 6 qofba hal ka mida uu 65 sano ka daaweyn yahay. Dhanka diintana, waddanka ayaa diinta ka sii lumaysa, iyadoo dadka aan diinta haysan ay ka bateen kuwa Katoolika oo ah diinta ugu ballaaran ee Australia. Xafiiska tirakoobka ayaa sheegay in ka badan 95% ay dhammaystireen foomamkii tirakoobka.
We need to get a good response, and that's overwhelmingly what Australians participated in. And that's what gives us good quality data. So that's ultimately what we
waxaanu u baahanay inaanu jawaab fiican helno. Aqlabiyadda dadkuna way ka qayb qaateen, taas ayaana nasiisay macluumaad fiican oo aanu u baahnayn waana helnay. Tiradaas badan ayaa buuxisay foomamka tirakoobka, inkastoo cillad xagga farsamada ay ragaadisay tirakoobka sanadkii la soo dhaafay. Websiteka xafiiska tirakoobka ayaan shaqaynayn muddo 4 saacadood. Sidoo kale Australian caana oo ka mid yahay Senator Nick Xenophon ayaa qaadacay tirakoobka, iyagoo u sababeeyay walaac xagga macluumaadka gaarka loo leeyahay ama waxa privacy-ga loo yaqaano. Xafiiska tirakoobka ayaa sameeyay guddi madax bannaan oo dib u eegid ku sameeya macluumaadka tirakoobka si loo hubiyo inuu sax yahay. Waxaa madax ka ah guddigaasi Sandra Harding oo sheegtay in runtii macluumaadku yahay mid lagu kalsoonaan karo, laakiin waxay intaa ku dartay in walaaca xagga macluumaadka gaarka ama privacy-ga uu saameyn ku yeeshay, iyadoo dad yar bay tiri ay ogolaadeen in macluumaadkooda gaar la hayo oo la xafido muddo dheer.
We've seen quite a large decline. The intention of people or permission given by people to archive those forms for 99 years had been trending up in previous census.
Waxaan aragnay dad badan oo diiday tirada dadka ogolaaday in la hayo macluumaadkooda muddo 99 sano ah way kordhayeen tirakoobyadii hore, laakiin koror iska daaye aad bay hoos ugu dhaceen dadka ogolaaday in la hayo macluumaadkooda 99 sano tirakoobkii u dambeeyay. Marka waxay ila tahay inay saameyn yeelatay arrimaha noocaas oo kalena waa kuwa xafiiska APS-ku uu eegi doono. Tirada dad bixiyey da'da ay jiraan halka ay ka qori lahaayeen taariikhda ay dhasheen oo maalinta iyo bishu la socoto ayaa sidoo kale kordhay, iyadoo tiro yar oo dad ah ay bixiyeen magac been ah oo aanba jirin. Xafiiska ayaa sheegay in guud ahaan tirakoobka oo lagu buuxiyey internetka ama online-ka ay ahayd mid lagu guuleystay, iyadoo 3 meelood 2 ay doorteen inay online-ka ka buuxiyaan inta waraaqo ay isticmaali lahaayeen.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada 4 iyo 5 10:00 fiidnimo. ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo SBS Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.